ukuchochuka kusawe.
Felix Mayele.
Yakugambye chi echikutabangula akulimbye jo mutima nakuwangula. Wewalyo sibye goli biti
ngokusirize
akutusiza within a minute.
Ondeko gende
tewandi bante kwenondeka muchangala ngosikiza na matala
obute buse kubona bo omwana lese wo munewe mama obute buse kubona bo omwana lese wo munewe mama.
Kugambye chi echikutabangula akulimbye cho mutima nakuwangula. Wewalyo sibye goli biti
ngokusirize
akutusiza within a minute.
Ondeko
kusondera birungi osanyuke kawirenda bankarungi kagaliza kwe kanjagala omulungi wange osanyuke
yakwe ansumya amasanyu tengalaga kwe amasanyu
obudde buse kubonabo omwana lese wo munewe mama
Jangala ngosikiza na matala.